Kay Collins on the beat.
Simama mbele yangu, mbele yangu. Simama mbele yangu. Simama mbele yangu. Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati wa shida. Simama mbele yangu. Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati wa shida. Simama mbele yangu.
Well, well, well. Mungu baba wewe ni rafiki yangu kweli, ninakuweka mbele kwa maisha yangu. Shida nitakweka mbele, yeah, yeah. Pamoja mfeme yako tutakorithi. Ayo msa hepe, me feel so nice. Oh Lord, you're my shepherd, you're my defender. Against any problems, against me enemies. Cast me once on them, right to the judge. And who's the judge? Oh Lord, you're my judge. But Lord, forgive them, because they're so kind. I'm missing a sing, missing again.
Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati ya shida.
Simama mbele yangu.
Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati ya shida.
Simama mbele yangu.
Can you never put your trust in the boy, yeah? Why you never put your trust in the girl, then? How you never put me trust in the man? Because a woman can never be the same every day, hey. Every time you come around, it's a different. For Jesus is the Lord of every day. He can never change a tenet, and he can never leave. He will never despise you. In times of troubles, I'm with you. In happiness, it's my soul. I'm with you. That's why I'm rich up in the atmosphere. Tucked in the love, everlasting one. Sent from above by the Almighty God. That's why I'm praising him. That's why I'm singing again.
Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati ya shida.
Simama mbele yangu.
Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati ya shida.
Simama mbele yangu.
Mbele yangu. Simama mbele yangu.
Cause it's so tricky, it's so wrong every time, hey. I'm on your way, so me not give you no chance to the devil. Make up your day and night, yeah. Cause it's so tricky, it's so wrong every time, hey.
Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati ya shida.
Simama mbele yangu.
Mungu wa uwezo, ni wewe rafiki yangu, ni wewe wakati ya shida.
Mama,
ah.